Ebbaluwa eyawandiikibwa Yakobo, Yakobo essuula emu. Nze Yakobo, omuweereza wa Katonda era owa Mukama waffe Yesu Kristo, mbalamusa mmwe ab'ebika 12 ebisaasaanye wonna. Abooluganda, bwe mutuukibwangako ebizibu ebya buli ngeri, musanyukenga, nga mumanyi nti okukkiriza kwammwe kugezebwa, kibaviiramu okugumiikiriza. Okugumiikiriza bwe kunywerera ddala mu mmwe, mufuuka abantu abatuukiridde ddala era abatalina kibabulako. Obanga mu mmwe waliwo abuliddwa amagezi, asabe Katonda agabira bonna n'ekisa awatali kukodowala, kalimuweebwa. Kyokka asabe ng'alina okukkiriza, nga tabuusabuusa n'akatono. Abuusabuusa afaananyirizibwa n'ejjengo ly'ennyanja, empewo lyetwala n'erizza eno n'eri. Omuntu ow'engeri eyo aleme kulowooza ng'aliko ky'alifuna okuva eri Mukama, kubanga wa myoyo ebiri, bulijjo adda tanywererayo. Owooluganda atali wa kitiibwa asaanidde asanyuke nga Katonda amugulumizza, n'omugagga naye asaanidde asanyuke nga Katonda amutowazizza, kubanga omugagga aliggwaawo ng'ekimuli ky'omuddo. Enjuba bweyaka n'ebbugumu lyayo eringi ekaza omuddo, ekimuli kyago ne kigwa, n'obulungi bw'endabika yaakyo ne buggwaawo. N'omugagga bw'atyo bw'alikala ng'ali mu ebyo bye yettanira. Omuntu agumiikiriza mu kugezebwa yeesiimye, kubanga bw'alimala okuwangula aliweebwa engule ey'obulamu Katonda gye yasuubiza abamwagala. Omuntu bw'akemebwanga tagambanga nti, "Katonda yankema." Katonda takemebwa kibi, era ye yennyini takema muntu n'omu. Wabula buli akemebwa asikirizibwa era asendebwasendebwa kwegomba kwe. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala ekibi, ate ekibi ekyo bwe kimala okukula ne kizaala okufa. Kale nno baganda bange abaagalwa, temulimbibwalimbibwanga. Buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukiridde kiva mu ggulu, ne kikka okuva eri Katonda Kitaffe eyatonda ebyakira ku ggulu, atayinza kuba na kufuukafuuka wadde okulimbalimba. Yateesa ku bubwe n'atuzaala n'ekigambo eky'amazima, tulyoke tubere n'ekifo ekisooka mu bitonde bye. Baganda bange abaagalwa, mumanye kino nti buli muntu abeerenga mwangu okuwulira, kyokka alemenga kubuguutanira kwogera era alemenga kusunguwala mangu, kubanga obusungu bw'omuntu tebukola ebyo Katonda by'ayagala. Kale mulekenga emize gyonna n'empisa embi, mukkirize n'obuwombeefu ekigambo kya Katonda ekyasigibwa mu mmwe, ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. Ekigambo ekyo mukikolerangako, mulemenga kwerimba nga mukoma kukukiwulira buwulizi. Awulira obuwulizi ekigambo n'atakikolerako, afaananyirizibwa n'omuntu eyeraba mu ndabirwamu. Yeraba n'agenda, ate amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Kyokka eyeetegereza amateeka amatuufu agatufuula ab'eddembe n'aganywererako, atali awulira obuwulizi ne yeerabira, wabula omukozi atuukiriza bye balagira, oyo anaaweebwanga omukisa mu byakola. Buli eyeerowooza nga wa ddiini kyokka n'atafuga lulimi lwe, oyo yeerimba bwerimbi, eddiini ye teriiko kyegasa. Eddiini entuufu era eteriiko kamugo mu maaso ga Katonda Kitaffe y'eno: okulabiriranga bamulekwa ne bannamwandu mu bunaku bwabwe, n'okwekuumanga ensi ereme kutwonoona.